meel u jirta 5 kilomiter u jirta degmada magaalada u jirta yaa lagu gowracay, waxaana laga bixiyey magaalada gudaheeda.
Imisa haween ayay ahaayeen?
Labo way gowracayeen, waan labo qof bay ahaayeen.
Yaa waayo marka cidda la baxday oo magaalada kala baxday oo gowracday?
Waladeenaba diidkii oo shabaab waaye, shabaab aabahooda ay qabteen. Aabaha markii qabteen isgaaba garanayo qolaho deegaanka markii hore joogayo la garanayo waay.
Sababtu maxay tahay marka ay odayga u qabteen haddana ay gabdhahan u gowraceen?
Gabdhaha hooyo yar waxay u dhudhawaayeen ama la shaqaynayeen dowladda. Gabdho hooyo yar saldhigii meelaha ku tirsan bay ahaayeen. Marka saas daraaddeed gabdhaha meel magaalada geeskeeda ah, meesha magaalada laga soo galay deganaayeen, meesha ay ka bixiyeen marka see naxariis dare ayay u gowraceen oo meel kore ugu gowraceen.
Ma askar bay ahaayeen? Waxaad nagu tiri saldhigga ayay ka shaqaynayeen.
Maya dowladda hoo yar ula dhawaayeen saldhigga agteeda meel ayay shaqo ku lahaayeen oo meherad ku lahaayeen oo meesha ay ku shaqaynayeen.
Ciidamo badan ayaa magaalada dhooban, idinkoo maamulkiina waad joogtaan, maxaad qabateen marka markii gowracan la sameeyey?
Miidkii soo qaadnay hadda lacasu haya.
Maxaa kaloo tallaabo aad samayseen?
Tallaabo kale ay shabaab mid joogeen, maxaa la samaynaya? Hadda marka inta meeshii hadda lagu jeedin weerar lagu qaado oo la sameeyey, saas hadda noo qortay.